chaarariyo nabad bahaye miraha nabade yaal nagu be naqi chaarariyo nabad bahaye miraha nabade yaal nagu be aragiyo nalkii jigjigay midii naxariis naftayda bartee neebtiga hanatay hanatay murkii aragiyo nalkii jigjigay midii naxariis naftayda bartee neebtiga hanatay hanatay aniguna sabka nasiib ku helay nasriga calafka naruura dhale nastexayirmaan xubiga ku nage xubiga ku nage xubiga ku nage aniguna sabka nasiib ku helay nasriga calafka naruura dhale nastexayirmaan xubiga ku nage xubiga ku nage xubiga ku nage aniguna sabka nasiib ku helay nasriga calafka naruura dhale nastexayirmaan xubiga ku nage xubiga ku nage xubiga ku nage aniguna sabka nasiib ku helay nasriga calafka naruura dhale nastexayirmaan xubiga ku nage 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 xubiga ku nage